kubyumba kubyumba kanabo kitwata siti fuseki kidondo mwene kubindwa koko na ningi nogilikie uka na chochao chosamina mwana wa wendo aya
apo apo Rolenzi Mwanzia Mama Kemboni Edi Okater Salimika sana Mama Lucas wewe Gedeka sana Opa Mwenai Rolinda Mwekali MC Kawaya Opa Mwena Kanatinai Lunguloini Gedeka sana Karama uye Mwetu Anzili Edi ya mwingi sana Opa mwena Bolo ndiwa James Musango Paula Kindete Gede kai sana Kwaze mupate Paula matua matua Gede kai sana Opa mwena Kibeti mwende Emali sana Matilini ndongi Sejoliti ya mbandi Baipula yusana Kena kala
Endi wadi mudonga ziokawe Pamela mwene Ebu ya siza lati Opa muna Francis Chalo Rasto Tembanchi
Kandi kende kwa bati mutungo Aula mundira Daniel Munyao Nathani Pao mulendo kelele Kede kasana Fredi kikali Eke uku Shauri akiris ketongai Atana
Kamotewe Shauri ya monzi Na ekuye Na mweso
Jibu mbiko mengi Kabati ni sana Kedeka sana Naikeje mena yasei Randi jidopa Naunuki zani Papecho Alexander Umai Miseke kathonzweni Opa mwena hii Inara chachua Opa mwena nzioko wakangondi Kedeka isana Na opa mwena njizalo ni Jai Mwanza Una wa Mombasa Weka anyasa sana hii Ngede is a spoiler Okalaka Mombasa Shemiki
Iramix Iramix Wendwe Iramix Productions Wapula Monti Mwomote Stasini
Apoi Angelini Musambie Ngede kuma Kedeka sana Asante